kishafanya yake mnyama. Oh, kume kuja jama, kishafanya ya aga wambie Simba,
Simba kiboko yao,
wambie wekundo Simba,
Simba kiboko yao.
Oh, taifa kubwa,
Simba kiboko yao.
Oh, this is Simba,
Simba kiboko yao.
Wana Manara anacheza,
anashangilia, shindi umekuja.
Moa anaruka ruka,
anashangilia, shindi umekuja.
Yule dada nakata,
anashangilia, shindi umekuja.
Aga waunyo anaruka ruka,
anashangilia, shindi umekuja.
Na tutamfunga yoyote ataeka mbele, si wanawashwa, tutawakuna upele. Chinga na pasi ndio zetu kama mbele. Oh, magoli, mashuti kama pele. Wataweza wapi jama, kushindana na munyama. Oh, wataweza wapi jama, kushindana na Musimbazi. Aga nasema Simba,
Simba kiboko yao,
wambie wekundwa Msimbazi,
Simba kiboko yao.
Aina mpinzani,
Simba kiboko yao.
Oh, mabingwa wa nchi,
Simba kiboko yao.
Wanachama wanacheza,
anashangilia, shindi umekuja.
Mashabiki wanaruka,
anashangilia, shindi umekuja.
Oh, nguvu moja,
anashangilia, shindi umekuja.
Hadi wale wanaruka,
anashangilia, shindi umekuja.
Oya, nyama anakula, nyama anangata. Nyama anakula, nyama anangata. Anawatafuna, anawameza. Anawatafuna, anawameza. Mshabiki wa damu. Napenda Simba mshabiki wa damu.
Nani baba wanangu, nani baba?
Simba.
Nani baba wanangu, nani baba?
Simba.
Nani bingwa wa nchi, nani bingwa?
Simba.
Nani bingwa wa nchi, nani bingwa?
Simba.
Kama unapenda Simba puliza vuvuzela.
Kama unapenda Simba puliza vuvuzela basi.
Simba peperusha, asa tuende peperusha bendera. Wanangu bendera, nione bendera. Onyeshe bendera, nyekundu bendera. Nyeupe bendera, ya Simba bendera. Oh, aite.
Wambia ino timu yenye mashabiki wengi East Africa, na yenye makombe mengi East African Central, iliyofanya vizuri zaidi kwenye mashindano makubwa Afrika kuliko klabu yoyote. Na tutakuwa